Ilichabuti kide haba mungu watandisi wa masomero ilaba chialimu kujaganya. Kutekano kusaga ambiza nga chumeze zizo kwenjara. Uluvanyo wala wabaizi wa abwe mchibine chomu sambu. Okukolo obulungi okusinzi la kwewe vyava mu kitongole. Nechufunanyizi wako vigeze vya kamalizo mguanga. Echa yunebu ilanga byonna byafulumizi wa sabite ziiseko. Kakati ye kusomero ya above all nursery and primary school. Isangi wa mchitundu ya chelu nyoliamu district ya yeruwelo. Munafa waiza amuno mtandisiwe somero ino. Jacqueline Soze.
Twatuza abaana 12 era mukama n'atukola obulungi, omunana ne bafuna first grade, abaana ne bafuna second grade. Ekyo kitiibwa kitiddiza Katonda era onaku olwaleero kiri wano okwebaza Katonda ate era nga tukozeewo n'okujaganya abaana ne bajja basanyukemu olwa Katonda ebirungi byatukoledde ng'essomero. Njagala okwongera okubiriza abazadde okulaba nga baweerera abaana ate nga basomesa n'abaana kubanga bino byonna kibituuseeko olw'okuba abazadde basomesezza abaana ate era babaweeredde.
Erinnya Phoebe Nambiru. Twagala nnyo okwebaza Katonda olwa performance y'abaana baffe. Waliwo kye bagamba nti obutasoma buluma bukulu, kale nkubiriza abazadde abaana baffe tumuleme kubaleka mu byalo kukuba misota. Ennaku zino wankubadde bagamba nti ensimbi zibuze, ebigambo bitambula bulala, naye wano kwa above all nursery and primary school tukubiriza abazadde jangu oyogereko wamu naffe, jangu tuteeseze wamu.